Young tune on the track.
Ndiyaphusha ndisikare lanyani, ndilabhudi phakamisa ilali. Bandubambile umxhola ndiwulahli, bendisikare lejozi ndingalali. Ndabhatala zontsuku andizibali, flashi kumkani yaziwa nangubani. Andiyo wave, ndiyithu nami, apha kule way ndimele ilali. Ayandlali, funi mali, andisipayi. Nobungubani, bakwabani, oro uhamba nobani kabani. Apha kum ukukhuluma imali, ndingumadiba ndifuni madiba, uyandiva nanzika. Yeah, andingafiki ndisezokufika, ndisezobadide bava betheshe. Mna ndiqhube ndisipane nye nenye ndingeni, ndisipushe litheshe. Mna ndize ngisipane nexesha lefame, ndigcwalise ibhele. Nxake ndithambe nexesha lizwe, thula ubuke. Izokwenzeka maniki izosipane le way. Izokwenzeka le way, umbono wami uzophila la way. Izokwenzeka le way, umbono wami uzophila la way. Unekukholo nansi, guqa ngedolo uthethe nothi. Nxaki zobuma ungavumi zukumisa, xa ubheka phambili soze ungafiki. Lo mlilo awuphumi, le nqwela yimi, iyaqhubekeka kokoka imisa. Ndahlanganisa, ndabhatanisa, banye xabamo banifuna ndiwile. Bheka phambili asoze ndijiki, thane zothixo ancede ndiwini. Elalini yam bayazi ndiking, mntwana seking ungabuza naphi. Futha umlilo bayazi ndiyatshisa, thane zingosi thumele ingelosi. Ngena kwalanga ndiphethanga nentshisa, anzanga ngomosha anzanga ngengozi. Lo mculo liyeza abantu mabaphile, ngalo mculo manika ndiyaphilisa. Ngale nkeva lo mbono bewuphikisa, ngoba yakholwa ngobantu ababonisa. Ndiyabava bethetha, mna ndiqhube ndisipane nye nenye ndingeni, ndisipushe litheshe. Mna ndize ngisipane nexesha lefame, ndigcwalise ibhele. Nxake ndithambe nexesha lizwe, thula ubuke. Izokwenzeka maniki izosipane le way. Izokwenzeka le way, umbono wami uzophila la way. Izokwenzeka le way, umbono wami uzophila la way. Unekukholo nansi, guqa ngedolo uthethe nothi. Nxake zobuma ungavumi zukumisa, xa ubheka phambili soze ungafiki. Unekukholo nansi, guqa ngedolo uthethe nothi. Nxake zobuma ungavumi zukumisa, xa ubheka phambili soze ungafiki.